Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'ino munsi. Hano muri studio ndwi muri kumwe na Joe Diane na hazongiye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kwa twumva muri mu Rwanda. Ku isi hose turi live kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ku munsi wa kane w'indwi iheze amakungu yarahimbaje umunsi wo kwiyamiriza umuco wo guca ibihimba vy'irondoka bifasha umufasoni canke umwigeme kwishima kuryoherwa igihe ariko ararangura amabanga y'abubatse mu Gifaransa bavyita mutilation genitale. Ishami rya ONU igita amagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo ritangaza ko abapfasoni baharugwa amamiliyoni amajana abiri bakomoka mu bihugu bigera kuri 30 ku mugabane wa Afrika na Asia bakorewe uwo mugirwa. Iryo shami ryemeza ko unafise n'ingaruka mbi ku magara y'abapfasoni n'abigeme babikoregwa. Hambavu yo mugigwa udashigikiwe harundi uvugwa mu karere k'ibiyaga bigari witwa uguca imyeyo ukoregwa abana babigeme. Aho uyutandukaniye n'uwa mbere nuko ivyo yiko guca umweyo ababishigikira bemeza ko iyo umwigeme canke umufasoni awukorewe bituma arangura amabanga y'abubatse neza. Uwo mugigwa ukogwa gute? Hari ingaruka uba ugira kuba ukorerwa? Utwo tubazo ni tumwe mutwo tugiye guca ijya nino mu kiganiro muri Sanga cuno munsi. Twabatumiriye mu umufasoni Dativa Mukamana, abenshi bamwita Shangazi. Dativa, ugukora ivyo mwuga yabitoranye nk'umwuga ivyo guca umweyo imyeyo yabitoranye nk'umwuga, asanzwe afasha kandi abubatse baba abapfasoni canke abashinga ntayi bafise ibibazo bijanye no kurangura amabanga y'abubatse. Dativa Mukamana, ikaze ku ijwi Amerika kandi mwakoze kuduha kano kanya kugira ngo dushobore kuyaga.
Yego, murakoze cyane.
Akabazo ka mbere, ako kazina kashangazi ukitwa bivanye n'ivyo ukora canke kuko abasenge b'abantu kera barabigisha bitandukanye abigeme bagiye kubaka iyo bagiye kuja mu ngo zabyo, hari isano bifitaniye n'uwo mwuga wawe n'iryo zina Shangazi?
Yego, isano birahari. Undi Shangazi umutoke cyangwa se mu bihe bya kera yari umuntu ukomeye cyane, yari umuntu ufite umumaro, yari umuntu w'umujyanama ku bakobwa bagiye gusaka. Rero ibyo zina ni uko nguko ryagiye kwisanganisha n'Isangazi kubera ko abantu benshi banisangagamo abakobwa, abadamu basanze bangisha inama bati ko tugiye gushaka, tugenze gute. Usanga rero iryo zina rindisanisha n'uwo murimo nkora kubera ko Shangazi yari umuntu ufasha cyane abakobwa bagiye gusaka, abadamu basatse bakabura amahoro cyangwa se bakagira ibibazo mu ngo zabo. Shangazi ni umuntu ukomeye cyane, rero iryo zina naho ngaho ryaturutse.
Urashaka ko mu kiganiro muri Isanga tukwita Dativa canke dukomeze na Shangazi? Reka tuvuge Shangazi Dativa basi. Ego nuko rero hanyuma dusigurire umuntu yumvise rino jambo ku nshuro ya mbere, uguca imyeyo. Uguca imyeyo ni ukuvuga iki? Bikogwa gute? Bigakogwa ryari?
Murakoze cyane. Guca imyeyo ubundi ntabwo wenda ari igikorwa kibayeho ubungubu, ni igikorwa cya kera. cy'umuco nyarwanda kuko ibindi mu Rwanda ngo ni umuco nyarwanda kandi washyirwagamo imbaraga cyane abantu benshi bakawukora abana b'abakobwa bagiye gushaka bakiri batoya ni ukuvuga ngo guhera ku myaka 12 kuzamura nta mukobwa wisigiye mu gihe cya kera utarabikoraga kubera ko wari umuco nyine wari umuco kandi uko bigenda bikorwa uko iminsi igenda iza uko iminsi igenda iza abana bagiye babyiyumvamo abantu bakuru bakagenda babaganiriza abasangazo bakabajyana ahantu mu rubohero bakabafasha bati batinyeyo gutya ni ukuvuga ngo rero hari igihe umuntu ashobora kuba arimo kutwumva avuga ati gutinyeyo ubundi ni ikinyeyo iyo ngiyo isanzwe bakubuza ni inyeyo bwoko ki kuko umuntu wese ashobora kubyibazaho hari igihe umuntu ashobora kuba atabizi kuko hari n'igihe abantu bambaza bati se ubundi gutinyeyo ni ibiki ibyo bintu ni ibiki ni ukujya gutinyeyo kukubuza ni iki ariko ibyo bintu turabisobanura gutinyeyo ni igikorwa gikorerwa umwana w'umukobwa cyangwa se gikorwa n'umwana w'umukobwa n'umudamu birashoboka bitewe n'ikigeragezemo cyangwa se n'uburyo n'igihe abimenyeye ni igikorwa gikorwa mu myanya ye ku myanya ye y'indangagitsina cyangwa ni ibice n'uduce tumwe tw'umubiri dukururwa tugakururwa hanyuma kugeza ku rwego nibura mu kigero nyine cyagenwe birumvikana wenda ntabwo nabona ko mbikubwiye ko ngo turakururwa utwo tuntu utwo duce bikagera ku rwego nyine rwifunzwe cyangwa se rukenewe hanyuma umwana w'umukobwa asigaye kubikora nibura ari mu myaka guhera kuri 12 kuzamura muri 30 ubu noneho muri iki gihe wenda bishoboka ko abana batarimo kubyitabira cyane kuko umuco usa naho ugenda ucika ariko turimo turagenda tubigarura umuntu akaba yari wenda ukajya kubona ukuntu umuntu arasatse ibintu bigeze abikora kubera ko atigeze abimenya icyo gihe barabikora nabo bitaza nubwo wenda umwana wa 12 aba atandukanye cyane n'umuntu mukuru kuko umwana wa 12 afite umubiri woroshye bibasha kuza byihuse umuntu mukuru yabikoze byo biratinda
byumvikana nonega shangazi dativa hama muri uko gukogota gukwega mukwega mukoresheje iki imiti iyo miti abaganga baremeza ko nta kibazo igira ku magara y'umwana w'umwigeme yabikoze cyane
ubundi iyo umwana w'umukobwa bikoze nta nubwo ari ngombwa imiti ntabwo ari ngombwa imiti iyo akiri mutoya umubiri we uba utoroshye cyane ahubwo imiti ikenerwa muri cya gihe umuntu yamaze gukura atarigeze abikora mu myaka 20-30 ngo hakenerwe imiti iyo miti rero nabwo niyo kwitonderwa ntabwo ari imiti iyo ari yo yose iboneka kuko ushobora gufata ibyatsi ayo mafu n'ibiti byose wabikoresha ugasanga bigize ingaruka ku mwana w'umukobwa bari byo kwitonderwa rero ntabwo ari ugupfa gukoresha ibintu byose biboneka
iyo miti ikoreshwa kuri abo baba barengeje imyaka ni nk'iyahe iremewe n'ubuganga
ntabwo mbizi kuko njyewe ntabwo njye nyikoresha kuko hari igihe umuntu avuga ati bakoresha intobo abandi bati dukoresha ibi ariko ibyo byose ntabwo ntekereza ko bishobora kuba byiza kuko uko ugenda abikora bigendera muri iriya myanya ye bishobora kumugiraho ingaruka kuko hariya ni ahantu horoshye kandi hashobora kwitonderwa ntabwo ari ahantu hapfa kujya ibintu ibyo ari byo byose rero iyo bibaye byiza umwana akiri mutoya akoresha intoki ze bikaba byaza nta kibazo umukuru rero we umuntu akaba wenda yamurangira nk'amavuta ye nkabyo birumvikana ko ashobora nayo nta ngaruka ashobora kugira ariko ibindi byose ibyo byatsi izo ntobo ibiki ni ibintu bitari byiza
wowe uvuga ngo wowe nta miti ukoresha ni ukuvuga ko mu bo ufasha gukora uyu muco abakuru batarimo
abakuru barimo ariko umuti nkoresha nyine ari ayo mavuta y'inka n'ahabindi bindi biba birenze ariko ntabwo ari byiza kuba kuko hari benshi bajya bafata ayo mafu nibyo nakubwiraga bagafata ibyo byatsi kandi ibyo byatsi uko nari mu buryo bwo gusobanurira ni ibintu bigenda byinjira mu gitsina bikaba byagira ingaruka ku mudamu cyangwa se ku mukobwa cyangwa uwo ari we wese nyine ubikoresheje rero njyewe mbasha kubimufasha nkamugira inama y'uko bikorwa ntibyansaba kubimukorera nkabimukorera birashoboka ariko ntakoresheje ibyo bintu by'akazi
sinzi umuganga twigeze gukorana ikiganiro tugaruka ku ndwara zifatira mu mpimba zirondoka aranavuga yuko atari byiza ko abana b'abigeme bakoresha n'amasabuni iyo bariko kugira isuku bagira isuku bihimba zabo byirondoka ariko uravuze ko ushobora gukoresha amavuta y'inka ayo mavuta y'inka nta heza ngo amutere ingwara yama infection afatira
mu ayo mavuta y'inka nta kibazo nta ikibazo wenda no kuyoberwa kubikora akamenwa kubikora n'ubwo wenda kuba uburyo bikorwa kuko nabyo ni ibintu by'ubuhanga wenda bikaba byamunanira kubikora ariko amavuta y'inka nta ngaruka na nkeya ushobora kugira kuko n'ubusanzwe umuntu arayisiga arayakoresha mu buryo bugiye butandukanye.
Umwana mutonya ushaka kuvuga ko batangura kubimukorera ku myaka ingahe gadati
imyaka 12 nibwo umwana w'umukobwa atangira kubikora.
Hanyuma kuri iyo myaka 12 ingingo z'umubiri ziba zamaze gukomera ku buryo atakintu kindi gishobora kuzotuma twavuze nk'ibi bitandukanye vya mutilation genitale aho baca ibihimba bimwe bimwe byirondoka kugira ngo umwana w'umwigeme ntanifuze ntanifuze umugabo ntanifuze ntazo kwigera ryoherwa mu gihe kwararangura amabanga yabubatse bobo aho kuri iyo myaka 12 nta gahimba ushobora gukora ko kagazotuma agira ibibazo muri kazoza kiwe.
Oya aka nta handi hano ushobora gukora ngo habe ha mu gihe ingaruka kuko aho ufata abahazi n'ubundi buhazi keretse habayeho kuba umuntu yabimukorera ari umuntu utabizi akaba imukorera nabi cyangwa se umwana nawe ubwe akaba yabyikorera nabi kuko hari igihe abana benshi bajya baza bamubwira ati tangazi mbonumvise ibyo guta imyeyo ariko sinzi ngo bigenda gute ndibuka rumwe nigeze kwakira bamubwira ati rwose umuseri yarambaje se wakoze watsindiye ati ndamwemerera ndavuga ngo narabikoze nta kibazo noneho we uzabanze ujye kwa tangazi noneho akurebere ukuntu biriye se cyangwa se uko bingana niba bigeze ku kigero se cyanyacyo umwana aze ikintu cyambabaze cyane kitantangaza nasanze nyine yarakuriye atagomba gukururwa urumva rero habayeho gukurura atagomba gukururwa ni ikibazo gikomeye ariko iyo uzi neza aho ugomba gufata nta ngaruka na nkeya bibigira ku mwana w'umukobwa arakura neza umubiri we ukomeye nta kibazo gihari kandi bisazwa neza nyine bikazamugirira umumaro mu gihe azaba ashaka umugabo.
Yego nuko rero Shangazi Dativa ntitwisangiza ikiganiro twenyine twisangira ikiganiro n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bari ku migabane itandukanye reka tuje ku mirongo ya telefone tubakire hama bakubaze utubazo dutandukanye tukifuza yuko mikiganiro cy'amagara y'abantu mugabo mwumva byerekeye abafasoni n'abigeme naho ufasha ngo n'abashinga nahe nabo bafite ibibazo bitandukanye nimba uri umwana w'umwigeme umufasoni uri kurumviriza ijwi rya Amerika kuri kano kanya ukaba ufite ikibazo ushaka kubaza Shangazi Dativa urashobora kutubipa nitwe tukwihamagarira ni kuri guteranya 1 2 4 1 9 9 1 guteranya 1 2 4 1 9 9 1 turahera rero kuri Jean Marie wowe turi kumwe ku murongo wa telefone Jean Marie Ikaze
uherereye
uri muri Mozambique aravugwa makinga muri Mozambique
n'amahoro
uyo muco uvugwa mu Rwanda aho muri Mozambique urahava
turawumva ariko gusa ikibazo nari mfite cyane byinshi nabyo mbizimana nifuza gutaba inimero ntiwosangaze ko mbara ndamwumva cyane ariko ibyo nagomba kumwaza bituma bimumbarize ubu nari nifuza inimero ziwe zonyine
hama izo nimero cyane
bo sinzi aribyo tuvugana ngo yatuvugana ariko mwumfatije mwumunsi yari yabidakunze nawe ntakwihangana nta ngora
naje reka tumubaze ko hari ikibazo afite kuzitanga Shangazi ngo urashobora gutanga nimero zawe kuri Jean Marie ari muri Mozambique
ego nta kibazo nazimuha Jean Marie 0 7 8
0 7 8 turafite telefone
makumyabiri na gatanu
zakwiriye 0 7 4 8 4 1 5
urakoze cyane Jean Marie nizo nyene kugira ngo ntidutware umwanya abashaka kwazi bazubira umunsi mwiza ngaho Mozambique ego Jean ego nyuma ya Jean Marie turakira turase Jean Baptiste Jean Baptiste kaze
E kaze kujya Amerika.
Uherereye neza. Twaramutse turaza no kwirirwa uherereye he?
Eh mwe muri mu gitondo. Turi mu Kigali mu Rwanda gutwe kure ku isa 10:15 10:00.
Nduga kwijamba akabazo kawe canke intererano kwa Shanga Dative.
Eh de Shanga Dative nawe namuramukije.
Yego nakwikirije.
Eh hanyuma mumaze kutubwira kuri uyu muhango wo gucimyeyo ku bakobwa akorwaga mbere ubu ngubu nyine ukaba waracitse ariko nkaba numva ko wawugaruye muranyumva
ariko arakumva zo gakwijambo
hanyuma umunyamakuru yari yavuze no ku mu bihugu bifite umuhango wo guca izimwe mu myanya y'abakobwa cyangwa y'abagore ibyo wagira icyo bitubwira hanyuma ngaza kubaza utundi tubazo
ego
ushaka ko bikubwira kwiki
nabyo umuhango icyumara nyine urabona ko mu Rwanda ho nyine ni byo gucimya ibyakorwaga n'ubu ngubu bakaba ari kubikorera nyine igitsina gore mwavuze rero n'uwo muhango wo guca bimwe mu myanya bimwe bice by'imyanya nyine myororokere sinzi nabyo niba hari icyo baba biziho dore yuko no muri Uganda muri iminsi yashize hari umuminisitiri w'umugore wanabyanze yuko akabica nyine muri icyo gihugu sinzi niba hari icyo yaba biziho kugira ngo nabyo agire icyo abitubwiraho akamaro kabyo wenda kuba bikora cyangwa se n'ubu bwabyo hanyuma dukomeze kuri uyu muhango wo mu Rwanda
shangaza ego sinzi ko ari cyo kibazo ushobora kukimwishirako
ego ubundi iki gikorwa ubundi turabanza tuba akamaro kacyo akamaro kacyo kuba gikora cyangwa uyu ni umwuga cyangwa se ni gikorwa hagamijwe kwishima mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ku basakanye abakera bo babikoraga mu buryo bwo kugira ngo bambare kubera ko nta myenda y'abagabo ariko muri iki gihe gikorwa nubwo ndi iki gihe nabwo batabyerwaga ngo bivuge bikorwa ubundi mu buryo bwo kugira ngo ari umugabo ari umugore bishimye rero abo bantu babica cyangwa se batabiha agaciro icya mbere ibyo ni ihohotera guhohotera umwana w'umukobwa cyangwa se w'umudamu ababica ni uko batazi akamaro kabyo buriya bamaze kumenya akamaro kabyo bamaze kumenya n'icyiza cyabyo ntabwo bashobora kubica rero nkaba ndimo gusaba abo bantu bahohotera abo bana b'abakobwa cyangwa se abadamu babata iyo myanya kuko nanjye ndabyumva wenda ndabibona ariko ngenda mbyumva ko ibyo bintu birimo gukorwa ntabwo bazi akamaro kabyo kuko ibi ni ibintu bikomeye cyane kandi mu by'ukuri wenda nkurikije abantu ngenda nakira batandukanye usanga ari ibintu bihawe agaciro cyane muri iki gihe ku buryo umugabo akubwira ati yewe biramfasha mu gihe umudamu wanjye ntabyo afite mbaba bari bukoreshere uko bishoboka ibintu biboneye kubera iki arangarira akambwira ati biramfasha mu gihe ndimo akambwira ati nubwo afite dutoya byari byose wabyongera bikaba birebire kuko biramfasha mu gihe kiriya gikorwa cy'imibonano rero abasibye iyo myanya cyangwa se ababica ni abatazi akamaro kabo
Jean Baptiste ubundi ibyo twavuze byo guca ibihimba bimwe bimwe byirondoka ku bapfasoni bivugwa mu bihugu bimwe bya Afurika aho bigwiriye cyane hariho za Sudani hariho kera muri Eritrea barabikora cyane nubwo bavuga ngo biko birahera muri Ethiopia nuko bavuga yuko baba bashaka canke babandanya bavuga yuko baba bashaka yuko umwana w'umwigeme utwo duhimba tumufasha umupfatsoni utwo duhimba tumufasha kurangura amabanga yabubatse neza tuvanaho kugira ngo bashobore no kubarinda gukora imibonano mpuzabitsina bakiri batoya yego hanyuma rero muri OMS ico cegeranyo nasomye nkitangura na gice ku masonga bavuga ko bigira ingaruka mbi ku magara yabo urumva hariho abakura bakaja kubaka izabo ugasanga ico bita traumatisme barakigumanye n'ibindi n'ibindi yego
tugaruke kuri uyu muco wo mu Rwanda rero ubundi abakobwa nzi ko bawikoreraga mu gihe wenda babaga bagiye gushaka inkwi mu mashyamba atandukanye hanyuma ndagira ngo mbaze Shangazi kugira ngo atekereze kuza kuwukorera abakobwa batakiwukora yararebye asanga abagirana ibibazo bashakanye mu mibonano mpuzabitsina ari cyo kibazo cyaba kibitera ahanini hanyuma araza kumbwira niba leta imwemerera yaramwemereye gukora uwo mwuga.
Urakoze cyane Jean Baptiste.
Ego
dativa mu kuvuga leta twumve no gushikiranganje bw'amagara y'abantu iko mu wamukorana ngaho mu gihugu cy'u Rwanda wishure.
Urakoze cyane.
Ego
wenda mereye kuri cyo ambasize none aho ngaha ubundi njyewe nababwiye ko nagiye kwisanga abana benshi barisangaho biradisangazi tugira inama kimwe gute bakinyeye umwana nkamubwira ngo bikorwa gutya na gutya bikorwa gutya na gutya umudamu washatse wenda akaza akambwira ati mu by'ukuri umugabo wanjye bimeze nabi arimo arambwira ko ese kuki waje saa tutaratinyeyo yakwitekereza agasanga wenda ntigeze agira nyirasenge ntigeze agira ba nyina wabo mama we ntigeze abimubwira niho yagera mu rugo rwe agahura n'izo ngorane zo kubibazwa n'umugabo noneho akaza kambaza isi ibintu byo gutinyira ni iki ko ntabizi ko mama ntabwiye yamubwiye cyangwa se mama nta uriho urabona nk'ibintu byabaye muri iki gihugu cy'u Rwanda abana benshi baba bari imfubyi babura ababarera bavuga abakwitaho ugasanga umwana igihe ntabizi abo bana rero nubwo buryo nagiye mbona banyisangamo abantu n'abagore n'abadamu bose bakaza icyo nkora rero nisiga kubagira inama nkababwira mu gihe bikorwa gutya cyane cyane buryo inama nizo zabura kuko kubibwira umuntu akagenda akabyikorera nta kintu bitwaye kuko nta kintu kiba gikomeye kirimo barabikora rero kandi bikagenda neza kandi iyo umwana ahamagaye cyangwa se umudamu akambwira ati urugo rwanjye rwari rusenyutse umugabo yari yaranyirukanye niyo si nagiye nakira umugabo aho mu cyumba cye n'umudamu akaba mu cyumba cye kubera iyo mpamvu niyo si nagiye nakira umugabo yaramwirukanye avuga ati genda nyoko cyangwa se bene banyo gusinda bagomba kugira inama bakubwira ibyo utigeze ukora umwana akaba uriya ajya niyava akaza akansanga nkamubwira nti bikorwa gutya ibyo bizabigenze gutya umwana akagenda akabikora nyuma akamumagara akambwira ati byagenze neza urugo rwanjye rumeze neza umugabo yarishimye icyo rero numva ari ikintu nanjye kinshimisha cyane.
Hanyuma rero Gadati mukorana gute na leta barakwemereye gukora twumve n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bw'ubuzima niko muvuga mu Kinyarwanda ngaho mu Rwanda nimba mukorana kuko urumva n'ikintu gishobora kuvuga ati kigakorwa nabi umwana w'umwigema ashobora kugira ibibazo bijyanye n'amagara yiwe.
Yego turakorana rwose nta kibazo.
Mugakorana gute?
Hello.
Mukorana gute?
Duko turakorana n'inzego za leta nta kibazo kuko tuba twaratujyaho ngombwa bihari nta kibazo.
Mbe wikorera he Gadati?
Ubikatse kubabwira cyo ntago ahanini ariko tubikora nk'uko mugira inama ukamubwira uti genda ukore gutya akagenda akabikora cyangwa se n'umudamu akagenda akabyikorera ntago ahanini umuntu afata umwanya ngo arimo arabimukorera ahubwo icyo dukora ni inama.
Hanyuma ubikorera he? Ufise ibitaro? Ufise
ibitaro? Kuko ntago baza ngo mbibakorere kenshi ahubwo baraza nkabagira inama baraza bakansanga aho mba ndi nkorera mu mujyi nta kibazo.
Yego reka twakire na Jean Pierre ku yundi murongo wa telefone. Jean Pierre Ricard,
murakoze cyane. Radio dukunda cyane ijwi rya Amerika.
Uherereye ga Jean Pierre?
Jean Pierre, ndi mu murenge wa Fumbwe mu karere ka Rwamagana aho bita Intungamo.
Akabazo kawe kwa Shangazi Dative.
Cyane Shangazi, mbanje kumushimira kuko urebye cyane mu Rwanda cyane kuri uwo muco w'abadamu mu gucimyeyo usanga umukobwa utaracinyeye kugira ngo niyo ashatse umugabo kugira ngo azabashe kubaka urugo rukomere biba ikibazo. Kuko njyewe ndafite urugero rw'umuntu washatse agahita asenya kubera icyo kibazo ko atari yaraciye imyeyo. Ndasanga rero rwose Shangazi kuko hari abantu benshi arimo kubakira kuko abenshi bakuze twebwe tuzi akamaro k'uwo muco nyarwanda wacu. Ubwo rero ni ukubishyigikira rwose ni byiza, gusa nagira ngo nanone mugere mvuge tutagiye kuri kiriya muri biriya bihugu byo gukata biriya bice by'umubiri ni ikibazo, kuko uretse no kwangiza ubuzima bw'abo bantu urumva baba batakaje kamwe mu duce tw'umubiri wabo. Kandi uko nabikurikiranye nubwo ntabonye amafoto meza kuri interineti, nabonye kiriya gice bakata ari kimwe mu bituma noneho byashyize mu kurangura ariya mabanga yabubatse ari kimwe mu bice bituma kunezerwa bibaho kandi akaba aricyo bakoraho.
Rero
uwo muntu niba atakaje urwo rugingo urumva abagize uretse no gusembya abagize n'ikibazo cyo kuzanezerwa muri kiriya gihe cy'amabanga y'abashakanye usanga rero biriya byo nibyo kwamaganwa nubwo umuco wacu wo utandumva bitandukanye cyane kuko twebweho uriya muco wacu n'uwa bariya muri biriya bihugu ndumva bihabanye cyane gusa Shangazi reka tumushimire tunamushyigikire akomereze aho ngaho kuko nzi neza yuko ibyo bintu arimo gukora hari benshi bibasha gufasha kuko iyo leta agasanga izo nzira ataraziciyemo bibasha kumusenyera urugo kandi yari agiye kubaka nk'abandi ugasanga ntabashije ari bya byishimo birabuze ndetse n'umutekano mu rugo rwe urabuze ugasanga bisenyeye abantu
urakoze ubwira umusenyeri bya Jean Pierre
Nani.
Ego hari uwo duse ku murongo wa telefone atashimye ko uvuga akazina yasabye ko tumwita Kadafi uratwumva Kadafi yagiye none ga Shangazi Dativa hambavu y'ibyo bavuga ngo urumva uyo mfaso ni azo kubakura urugo rwiwe azogira iki hacyo bifasha bindi mu vyerekeye amagara y'umuntu
Sabwe? Hello?
Ni hari ico bindi bifasha hambavu yo kuvuga ngo bimufasone cyangwa umwigemeye iyo aciyo myeyo biramufasha mu kurangura amabanga y'abubatse bigafasha n'uwo baba bari kumwe hari ikindi ciza kirimo kuvyerekeye amagara y'umufasone cyangwa y'umwigeme
icya mbere ni icyo ngicyo kuko ahanini umukobwa cyangwa se umudamu abikora mu buryo bwo kugira ngo ashimise uwo bazashakana cyangwa se uwo bashakanye kandi nawe ubwe bimushimise ikindi gituma bikorwa nyine ni uko ari umuco nyarwanda ni umuco nyarwanda ni uko ngo umukobwa utarabikoze namwita kuko ngo niba ari umuco nyarwanda gikorwa nk'umuco nyarwanda ariko ahanini bikakorwa hagendewe mu gukora mu gusinisa abo basakanye mu kwishima muri kiriya gikorwa kuko abenshi batabikoze abana b'abakobwa n'abadamu n'ibyo nabibabwiyeho ni gusanga nubwo wenda hariho n'abandi n'abasenya ku zindi mpamvu kuko icyo ngicyo ntabwo twavuga ko ari cyo gisenya ngo gusa ariko ahanini ukurikije wenda abagenda banganiriza usanga nk'umukobwa utarabikoze niba afite fiyanse akavuga ati tugiye kuzabana wenda mu gihe kizaza mu kwezi gutaha cyangwa se mu mwaka uzaza abanza kumubaza ikigihe ese watsibimye umukobwa niba azi ubwenge ahita avuga ati reka nibwirize niba atarigeze abikora bigaragara ko rero gishimisha uwo bashakanye ndetse nawe ubwe numva ari cyo gifite imbaraga cyane kuri njye
reka hariho akabazo baturungikiye kuri telefone turakakubaza mu kanya mugatanze twakire Eric Eric Ikaze
kaza cyane
uherereye
ndi Kigali mu Rwanda ko cyifikira kugaragaramo
akabazo kawe canke hererana
okay ndabanje gusuhuza umutumirwa
arakumva
yego
se ibyo ira ura muhanga kenshi tujya tuhumva mu bice binini bya Afrika cyane cyane y'Iburasirazuba muri za Tanzania cyangwa za Kenya twumva uburyo babikoramo hari igihe bibabaza abakobwa cyangwa se bikababangamira mu mikurire yabo abanyarwanda nuhe mwihariko wo kubikora kugira ngo bidakomeza kubangamira abangavu bari kubyiruka ubu ngubu cyane ko mu minsi yashizeho mu gihe cyarangiye abakobwa aribo babyikoreraga ku giti cyabo
uri kuvuga yuko ariho bavuga ko bibababaza
cyane ko nko mu bihugu by'abarabu akenshi tubyumva babikorewe twumva niyicwa rubozo
ariko uhava utandukanya ibyo gukata ibihimba bimwe bimwe byirondoka hamwe n'ibyo byo by'imyeyo kurumva itandukaniraho riri
ndabyize cyane ko mu minsi yashize nko hambere abakobwa babikoraga bari hamwe buri wese akabasha gufasha undi ese nk'ubu ngubu umukobwa ukuze cyangwa se ukiri mutoya bahuriraho mu gukora ibyo bintu byo guca imyeyo uwo muhanga
urakoze ugira umunsi mwiza
aho murakoze ibyo bya Amerika
ego duga ku ijambo dative
icyo nshaka kumubwira ni uko wenda yaravuze ngo ibintu by'ihohoterwa ibi ni ibintu bikorwa ntabwo umuntu umufata ku ngufu ntabwo umufata ku ngufu ngo ajye kubimukora ni ibintu bikorwa na nyirabyo akabikora yabishatse ikindi kandi akabanza kumenya icyiza cyabyo kuko gupfa kubikora atazi n'icyiza cyabyo n'akamaro kabyo nibyo nyine twakwita ihohoterwa yakagombye kwanza kumenya ese ibintu ngiye kubikora bizafatika ibintu bizamara icyo tuzasakara ikindi cyo kuvuga ngo habaho kubabara urumva byanze bikunze kugira ngo ufate umubiri uwukurure uzagere ku rwego ugomba wowe wifuze cyangwa se ku rugero runaka mu bihe bya mbere mu minsi mike ya mbere arababara ariko kubera ko abazi ikintu ashaka abazi icyo yifuza aremera agasiriza akabikora bikagira aho bikaza iyo amaze kubona aho gufata numva nta kindi kiba gisigaye ikigorana ni mu biza ya mbere mu kimweru cya mbere nibwo aba arimo kubabara ariko ntawe umufata ku ngufu ngo ndimo kora ibintu ku itegeko
hanyuma iyo kuko wanavuze yuko ariyo n'abashinga ntaye bahora baza kukwitura bakavuga yuko bafite ibibazo bitandukanye icyo gihe hari igihe usanga ibyo bibazo bafise bijyanye n'amagara yabo ubuzima bwabo batuma badashobora kurangura amabanga y'abubatse harabo usanga bivanye n'uko abafasoni babo bataba barabikoze niko mvuga ko tuvugana dutegura ikiganiro rwambare ko hari n'igihe ufasha abashinga ntahe bafise ikibazo cyo kutarangura neza amabanga y'abubatse hari igihe usanga muri abo baza bakwitura kugira ko bafite ibyo bibazo harimwo ikibituma yuko hasi abafasoni batakoze uyo muco
yego abenshi usanga baba bafite icyo kibazo kuko nubwo wenda n'abadamu bangisa inama ariko n'abagabo akenshi bakunda kumpamagara kandi batisangaze bashaka ko umusakiriza wenda umudamu ukamugira inama ukamubwira uburyo ibi bintu bikorwa kuko ahanini abarwaniza muri asimba mu numva bitagenda neza ntabwo bigenda neza kubera ko ibintu ntabwo umudamu byiza bikora kandi kuba atarabikoze ni bimbangamiye ni ibintu kose mu gihe atazabikora ashobora kuzanamuta barabihereza bakambwira asaba no kuzamuta akajya kubishaka ahandi birashoboka ese bajya bajya kubishaka ahandi yabona umudamu ameze gutenda yaratsimbara yavuga ati ntabyo nzakora akamuta akamuta mu ibanga akagenda agenda bishaka ahandi akabikora ahandi kubera ko wa mudamu nyine atigeze agira gute atigeze abikora ibyo rero ni ibintu bibangama cyane ni ibintu bibangama mu bijyanye no kubaka urugo kw'abashakanye bibangamira cyane cyane abagabo abagore wenda bumva nta kibazo bakavuga ati si ubundi ibintu bimaze iki n'iki ariko iyo amaze kubikora nibwo abona ikiza cyane abagabo rero bajya bahamagara bafite nama gusiga
mbega
yarabigiye kunsenyera bigiye kunsenyera asanga azitukurya
ubona rimvuze yaturungikiye aka mesaje kiwe kuri telefone yadusabye kutagasoma sinzi impamvu yisubiye ko ariko n'uburenganzira bwiwe turasabye byose n'imana ikaze
mwiriwe neza
twaramutse uherereye heka byose
mwiriwe mu rwanda mu majyaruguru mu karere ka gakenya aho bita ku rutabo
akabazo kawe
mbo hari icyo numvishe mu byo shangazi dativa yabashije gusobanura yasobanuye ko kera uwo muco wakorwaga kugira ngo kubera abantu batambaraga ari ukugira ngo ubafashe kwambara bakikwiza byatumye ntekereza ko rero uwo muco wari ufite imimaro ibiri hari ukuba wanoza imibonano mpuzabitsina abayikora bakamererwa neza hari no kuba barawukoraga kugira ngo babashe kwambara ntatekereza mise we ntago abona ko impamvu wenda uwo muco usa naho wagiye ugenza amaguru make cyangwa se wagiye ushaka gucika aho si uko abantu b'ubu bambara noneho bakaba barabonye ko uwo muco utagikenewe wenda kubera baba bambaye bakikwiza n'undi ntacyo biba birababangamiraho akaba ari byo bari barahaye agaciro kuruta uko wenda bibafasha mu kuryoshya imibonano mbo noneho ikindi namubaza aza kudusobanurira iyo abikoreye umuntu fagitire ibingana iki
reka araza kutwishyura twumvirize urakoze cyane ego dativa atubaze twiwe watwumvise yanabajingo iyo ubikoreye umuntu fagitire ibingana iki
hari cyangwa abazize ngo bavuga ko abakera babikoraga mu buryo bwo kwambara ubu ngubu noneho akaba impamvu batakibikora ari uko babonye imyenda yo kwambara ariko ntabwo ari byo kuko impamvu wenda ubungubu umuco usa naho wari waracitse cyangwa se watwitse ni uko cyane cyane ku mateka yabaye muri iki gihugu abantu bakuru bari babizi abazikoraga babikoreraga abana babo bagiye gutaho abari yarasengeye bo abana babizaga abo bose twaje tubaho rero uko abana bagirera uko abana bagira mu buzima bukakaye bukomeye umwana akavuka ntabwo agataha gukura nta nyina wabo nta nyirasenge ndetse nta muntu wo kubimubwira uhari hanyuma wenda yagira ingorane ntabwo ko ari ingorane agasakuruka mubwiriza wenda afite uko yabimenye umwaka buri we ubimubwira bijya biba byiza cyane burya iyo umugabo njye mbwira abadamu niba ugize amahirwe ukumva umugabo abikubwiye bakubwiye ati ibintu uzabikore nta kibazo uzabikore nta kibazo ni amahirwe akomeye kuko ntabwo yigeze abona umuntu ubimubwira ntiyigeze abona uw'umugirizo nama rero ntago abo ubu ngubu kuba byarasetse ntago ari uko imyenda yabonetse yo kwambara ntago ariyo mpamvu ahubwo ni uko abantu bagiye basa naho abari babizi cyangwa se abakuru bagiye basa naho kubabura batugira inama hanyuma bigasa naho bitakaje imbaraga ariko ubu ngubu turimo turabigarura tugira abana inama tubabwira bikorwa gutya mu bisobesera ko igiciro rero ntabwo numva inama ntabwo zisoza yarambajije ngo igiciro nangahe ndavuga nti inama ntabwo zishyurwa
inama ntizishyurwa ni ukuvuga ko ubikora kwa gusa
ni ukumugira inama akagenda akabikora nta kibazo
nta mafaranga waka baje kugusaba kubibakorera
nakuze ko akenshi nkunda kubagira inama bakagenda bakabyikorera kereka umuntu wasabye ati wamfashije ukabinkorera
iyo rero ari umusaba
icyo gihe turavugana nta kibazo azaje tuvugane niba ari umudamu
hanyuma hari ubajije ngo abahora bavuga yuko ngo bishobora no gutuma bikingira indwara zimwe zimwe zifatira mu himba byirondoka ako kantu niko gadative
bikingira
indwara zifatira mu himba byirondoka
ntabwo ariko kuko amasekisiyo ahanini ndabizi ko yandurira mu bintu byari amasekisiyo nkeya amatuwarete amazi ibintu nk'ibyo kwambara umwenda w'imbere wenda utaretse ahantu hari izuba ibintu nk'ibyo rero ntekereza ko ntabwo birinda umwanda ntabwo birinda kuba umwanda
yakinjiramo ikintu cyose kiza gikora ku mubiri gishobora kugira ingaruka ku bivanye n'umubiri w'umuntu uratoboza ugutwi cyangwa umwana ukamutoborera ugutwi ugasanga ugutwi kwe kurabyimbye uwundi ntikwabyimbye hariho icyo twita mu rurimi rw'ifaransa complication ingorane zishobora kuba iyo habaye ikintu cyose kibaye ku mubiri w'umuntu muri ibyo onye icyo kintu kirashika hari abo urumva byabaye ko habaye utugorane nyuma yo kubikora
wenda abo nigeze kumva cyangwa se bageze kuganiriza n'abakozi bakuriye ahatagomba gukururwa barahakuriye nyine harabyimba habyimbye mbabwiye ahatarabugenewe niho bakuriye ariko ahabugenewe nta ngaruka na nkeya
biroroshye kubwira umuntu ngo ahagenewe n'ingaha hatagenewe n'ingaha nkabubwira inama ku matelefoni
ubu ngubu
ndi kuvuga yego n'ubu kumbe ko ari bumva bumenye uko bigenda nimba nta kibazo kigutwaye
umuntu wakenera kumenya wenda uko bikorwa cyangwa se n'aho bafata yampamagara tukavugana nkamubwira inama nta kibazo
yego Safise Emmanuel ku yindi murongo wa telefone Emmanuel Ikaze
Oui allo?
Eh Ikaze.
Eh mwiriwe.
Twiriwe uramu uherereye hega Emmanuel.
Eh nimesenye banyeri ndi Kigali mu Rwanda. Bo banje kubashimira ku bitiganire kiza mwaduteguriye mu wande mu nsuhurizo mutumirwa.
Arakumva.
Yego ndakumva.
Eh hanyu ikibazo nashakaga kumubaza. Ese ko mbona abakobwa b'iki gihe benshi ibintu nk'ibyo ngibyo baba batari kubyumva neza bitewe n'uko bamwe baba bahari bari ku mashuri abandi bari mu bundi buzira runaka ese ibyo bintu yaba afite nk'ahantu runaka yaba agenda noneho abo bakobwa nyine akaba ari nk'ahantu agenda basanga akababwira cyangwa se afasha uw'umusanze kandi ari ikibazo tubona mu Rwanda kwera ko wari umuco wa kera none waracitse ubu ngubu benshi ntago bakibina bitekereje se n'izihe ngamba byafata nubuhe bufasha afite ku buryo yazagera ku bari benshi nyine kugira ngo uwo muco bongere bawukore nk'uko wakorwaga kera. Hanyuma ikindi kibazo nacyo nabazaga ese mwazadutumirira noneho nk'umutumirwa w'umurundi kugira ngo twumve naho niba icyo gikorwa bagikora nk'uko abanyarwanda bo tugikora abanyarwanda bacu bagikora cyangwa se nabo bafite ubundi buryo babikora. Ibibazo byanjye nari mfite byarebye ngibyo. Murakoze kumpa umwanya.
Turakoze kuri ico c'umutumirwa ku ruhande rw'Uburundi. Hariho ibice bimwe by'igihugu bikogwamwo Emmanuel. Urakoze ugira umunsi mwiza. Tuzogerageza turabe ko dushobora kuronka ubikora nka dativa kwemera kuza kudusigurira nawe akavuga uko abigenza ngaho mu Burundi. Reka tuzogerageza ugira umunsi mwiza. Ego dativa akabazo kawe ka Emmanuel.
Emmanuel yavuze ko abana b'abakobwa muri iyi minsi cyangwa se muri iki gihe batabyumva batabikozwa harimo kumbaza ingamba zifite zo kugira ngo abana b'abakobwa bazimenye. Ngerageza kubisa ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo abonomero zanjye abana benshi bagerebamu gutyo. Ikindi kandi aba bakobwa ntabwo babarengana kuko natangiye mbabwira ko batigeze bagirwa inama ntawigeze abitaza kuko ntabwo ari umuntu ushobora gufata gutya ngo bimubwire ngo kufata gutya ngo kurura agakurura kurura igiti. Niba umwana bisaba ko wanze ukamwitaza ukamubwira icyiza cyane iyo yamaze kubyumva byanditse ku mubiri arabikora. Rero impamvu abo bana bandi bavuga ati si ibyo bintu bimaze iki bya kera ni umuco wa kera byakorwaga n'abakera mbese ukabona ntabwo babikozwa nako bataganiriza badafite ababaganiriza ngo babwire icyiza cyane habonetse uburyo bwo kubaganiriza umuntu akababa hafi kugira ngo abo abakozi benshi barizira basanga bakuganira bamaze kubyumva. Rero ajya no kuza ageze yamaze kubyumva yamaze kumva icyiza cyabyo akazambwira ati noneho ngira inama bisaba.
Ego turafite Louis Michel kuri indi murongo wa telefone. Ni Louis uratwumva?
Ego ndabumva.
Akabazo kawe uherereye
he? Herereye mu Kirundo mu Burundi.
Mu Kirundo mu Burundi haravugwa amakenga ho mu Kirundo mu Burundi?
Yani hano haravugwa meza twiteguriye amatora neza.
Kwa gucana cyane amwe kwa araheza?
Ta kwala hete kweri butwayo neza nyine tubanye n'abanyagihugu neza nyine. Ego.
Nuko rero akabazo kawe Louis.
Akabazo je mfite. None ibyo abakavuga bagirira. Nta ngaruka mbi bifite.
Kandi ngaho mu Kirundo utwumva gute wewe?
Eta umva kuri radio FM kubera twegereye mu Rwanda twumvira ku murongo wo mu Rwanda.
Ndindira rero yesho kuri telefone ya kuri FM uri kuratwumvira ko.
Ego.
Urakoze.
Ego nana murakoze.
Ego dativa wumvise akabazo ka Louis mu Kirundo ngo ntangaruka nimwe mbishora kubamo.
Oya ntangaruka rwose igihe cyose byakozwe neza byakozwe uburyo bigomba gukorwa ntangaruka na nkeya bishobora kugira habe na nkeya.
Yego
ibintu maze n'igihe kandi ndabizi.
Louis Michel nawe nyine turi kumwe kuri murongo wa telefone. Louis Michel kazi
urahagenda?
Ndaho ndashima. Ni gute nawe?
Byari byiza byari byiza.
Sa
mukunda kumbwira ngo singanga adresse
yitwa
Louis Michel ndi mu Rwanda mu karere ka Kamonyi.
Yashaka kandi uno munsi uratelefonye ngira ngo ni gake udutelefone utatubwira ngo urababaye urababaye uno munsi uraryohewe. Muri ino minsi uri mu minsi yo guhembuka.
Ndi mu cyangira umwaka. Ndebe mwongo chenda kuiza na ndushi. Kukwame wafi ushi na vijina na kuiza.
Nekatu kuipulize yuko uzo gumagucho njene. Bana vudze yuko iugio hegwa kenshi. Binashora nogu tumuramba. Nuko rero akabazo ka kuri Shangazi Dativa canke intererano.
Ah akabazo mfite yagiranye. Ari umuntu nengeje kumva wahande wavuze. Umbare ukire mu Kirwanda yaravuze ngo Rome enego mari direke la societe locale.
Umuntu bundi yavuze
kuri Solana ari mari kamomezi. Aru kuno umuntu arabuka kera tuvukere n'Imana ikamushihari ahana kawa mezi kene cyangwa 10 akavuka kaza yuzi ariko kandi je ndende kuma myaka 20 hano 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 ndakubwira nk'umuntu w'Imana usibye no kubamera n'abamubonye namu ibyo bintu bishya kwa byaraga kera muri antikite nibwo numvaga ngo bara sinabisubiramo ibyo bintu kerakereke kugeza ubu ngubu bikonga na ibyo bisindi n'aha ngaha ntaho ahubwo batubwiye ibintu byo gushyiramo batwereka impamvu batwereka impamvu yo gushyiramo buri wese ajya kwishyiramuza azi impamvu nta gahato ntacyo ariko se koko kera bintu koko kugira ngo ufate umwigeme ugira ikintu ubikoreraho abe yaje ntabwo kaba ari ukumwimukira none se ukuntu aba yaravutse reka njye gufata umuntu inyamaswa iravuka uko ivutse ikabaho igakura ikabyara ikoruye ese umuntu niwe uvuka nabi ku buryo bagomba kumukorera iri ngiri ngo azakunde azagerwe azamera diyani ishe n'icyambi akabazo ka kabiri mbaza umutumye ndabaza indege ye ko mubona we uwo muri iki gihe cya none ibyo bintu naba kera babikwigishije wabyize mu ishuri wabikuye he ibibazo byanjye ni ibyo ngibyo ndagushimiye Diane ndagushimiye nawe wa mutumirwe
urakoze Louis Michel mu yandi majambo ngende mfashe yuko wowe uyo muco utawushigikiye na gato Bimise.
Wose ntabwo nishigikiye namba.
Urakoze ugira umuntu mwiza ariko reka duha kanya Shangazi Dativa kwishure ugira umuntu mwiza atangwe kugusakuriza.
Nishigikiye namba kuko nta twaje. Ahubwo Diane. Uwaza ni uratubwira ati nabonye ikintu iki gikuraho egore. Akaza tubwira ati maze imyaka 20.
Urakoze. Reka. Sawa. Dowe ni shere ni telefone yawe ikiravuga nabi cyane gose iho induru nyinshi mu tubabarisha Shangazi Dativa amakenga kuri Michel wayumvise nta byashigikiye impamvu ya zivuze sinzi ko hari ico ufise umwishura yanabaje nakabaza ati iyo wabikuye wavyigiye hewe
nubwo wenda nta mwumvaga neza ariko ari bimwe nagiye numva arakoze cyane no burenganzira bwe buri kumva ko abishyigikiye kuko nta mpamvu yo kubimuhatira ku tekereza ko ndumva hari akantu gato yavuze ngo gufata umwana w'umukobwa ukamukorera ubumuhohote nta muntu ushobora kubikorwa ku ngufu nta muntu ufatwa ku ngufu ngo abikorerwe umuntu niwe wihitiramo akavuga ati ibintu ngiye kubikora kubera impamvu runaka kubera icyiza cyabyo rero kuba atabyumva rwose pe nta kibazo abantu bose ntabwo bumva ibintu kimwe gusa arabajije ati se ibintu byagenze gute ni ibintu ubundi nababwiye ko natangiye kuganwa n'abana b'abakobwa hari ukuntu umuntu abaho akisanga ari umuntu afite impano niko navuga impano yo kugira inama yo gufasha abantu aba ngo ni inama ni impano y'Imana Imana yampaye niko navuga kuko impamvu wenda mbivuga gutyo ni uko nababwiye ko nagiye inganwa n'abakobwa benshi abadamu ambwira ati umuntu n'ikibazo kuko wamugana abantu ntabwo wumva ibintu kimwe umuntu ashaka kuvuga ati umwana w'umukobwa avuga ati ibintu ngiye ntabyo nzakora nta mpamvu yo kubikora ntijya ariko yamara gushaka umugabo kuvuga ati ibintu kugitabikoze ugasanga bijya impagara mu rugo rwe igize ukamukuye bo kuratirika ngiye kubikora kugira ngo urugo rwanjye rwubakike rero ibi nta kindi tubikorera izi nama nta kindi tuzitangira no kugira ngo ingo zigire umutekano kuko niba habayeho imvururu cyangwa se gutandukana amadivorce wajya kureba by'ukuri wacukumbura ugasanga biraturuka kuri iki kintu abantu baratandukanye kubera iki kintu nta mpamvu yo kutagira inama abantu bakubikora kandi nta cyaha kirimo nta n'iki kirimo
mbega hariho dutegura kino kiganiro n'uwavuze ko hariho n'umusenyeri yigeze kubyandika ko igitabo ku buryo burambuye ngaho mu gihugu cy'u Rwanda ariko none ga Shangazi Dativa abavuga nabo yuko bishobora no gutuma haravugwa ngaho mu Rwanda kibazo cimba inda zisama zitipfuje ku bana bakiri batonye byose ntibishobora kuba bica bihamagarira umwana kuja mu vyatararekurirwa gukora ugasanga giye muri ubwo busambanyi hakiri kare
oya nta ibyo ntahantu biba bihuriye se ntahantu bihurira kuko bikorwa ntahantu bihurira no kuba yagira amarari cyangwa se gutekereza gukora imibonano kuko kuba bikora ntabwo bituma agira ubushake cyangwa se ibyifuzo cyangwa se ibitekerezo byo kujya gukora imibonano mpuzabitsina ntahantu biba bihuriye abaye atwaye iyo nda cyangwa se abaye afite ingeso y'ubusambanyi akaba yatwara iyo nda yaba ariyo ku giti cyangwa se ni ukunateye cyangwa se ingeso yifitiye ariko ibyo ahantu bihuriye
turase na Laurent ku yundi murongo wa telefone Laurent
miro Diane
nitwa ni mwiriwe nawe we bite
bisaba kabisa
uherereye
mbere mahama mu Rwanda y'abarundi kabisa
haravugwa makingaho mahama
harafunga neza kabisa nta kibazo abungu muri iminsi dufite akazuba kabisa kaza kari kwaka nta kibazo
nta myiteguro yo kuja gutora mufise
cha ese nayo kabisa ngo twumvise ngo zatanze ngo muzitanga ngo zozigiye gutahago twebwe nuko sinzi ikibazo batatwita bakabisa sinzi ubwo ni kwa sinzi kuba batwereze n'ahantu tugatora kabisa mu nkambi
hanyuma rero akabazo kawe
akabazo kanjye rero mbise igihe namubaza atese ibyo bintu baba ko numva ngo babikora n'abagabo bakifungisha munsi ariko hano turi mu nkambi abantu b'abagabo ntabwo bakunda kwitaho wamenya impamvu ibobohereza abagore ngo abagore nibo barushe nibo bajya muri izo bintu byo kucungisha burundu
ariko Laurent turi mu kiganiro kimwe nawe uri kuvuga ibyo gufunga burundu ariko twe twari tubiri mu byo guca imyeyi ni ibintu bibiri bitandukanye reka tugutumire kuko umwanya uri kuratujyana uze gucumbiza cyose kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewe akaburungu komu uza kuja handitse muri isanga
yego ndaje mbareba
yego cyose bireme ku yundi murongo wa telefone bireme ikaze bireme uratwumva
ndavumva neza cyane
aho urereye ni hehe
ndi Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda muri zire ya Byangabo
akabazo kawe kwa Shangazi Dative
ngewe cyo nagarukaho ni ukuvuga ngo kwa kira cyo cy'inda zitategujwe ziterwa abangavu aribo abapasoni ndi mbona umuti ukwiye cyangwa se icyakorwa yuko bari abantu babatera inda
John nawe bireme nawe we ugiye mu byo tutariko turavugana ko n'ukuri bireme uratwumva yagi John wewe uratwumva dusabe abariko baratwumviriza cyuko turagaruka kuri uno muco mu gihugu cy'u Rwanda wo kubita guca imyeyo tukanabiroranisha ku magara y'abapfaso n'abigeme kuko murazi yuko ku munsi wa gatatu ari umunsi w'abatwa mu kiganiro tugaruka ku magara y'abantu turafise John ku murongo wa telefone wacu turi kumwega John
ndabumva cyane n'amakuru mahoro cyane
ni sawa uherereye he
cyewe ndi mu gihugu cya Finland mu Europe muri Europe
muri Finland haravugwa make
muri Finland turaho turashima ubukonje gusa naho uriko buragabanuka
ariko baravuga ko iburaya mutakanye cyane nkuko byari bisanzwe mu myaka ya hefe
ya ubu biriko biragabanuka bukebuke ubu biragabanuka bikaze cyane nka kera
nuko rero akabazo kawe kwa Shangazi Dativa twagutumiriye
yego murakoze cyane ndamusuhuza nawe nyene akabazo kanje ni ko mbaza ku byerekeye uwo muco nyarwanda Ni kuvira ke urabona cyane aravuga ku ruhande rw'abakobwa bigeme. Ariko nagumye niyumvira ku ruhande rw'abashaka kurongora imisore cyangwa abagabo bashaka kurongora n'abagabo bararongora babiri batatu. Hari igihe ashaka kurongora mugabo ugasanga idasanze mu rugo nk'uko abivuga yuko ashimisha umugabo n'ibindi, mugabo ugasanga ujya mugabo nawe arongoye ntabishima. Icyo gihe nta ngaruka bizana. Hoho nimba agerageza kugaruka mu muco nyarwanda kwa n'ababigeme mbe no kubana b'abahungu kuko yatubwiye ko ari umuco wa kera ahubwo ntacyo bazi. N'abana b'abahungu baragerageza kubigisha kugira ngo niyo basanga nk'iyo mico batazi ntibizahave bizana ikibazo mu rugo nk'uko bizana ikibazo ku wabishaka agasaka atari ko bimeze. Ikibazo cyane cyane icyo bakoze.
Urakoze cyane rwose ugira umunsi mwiza ngaho muri Finland, John.
Okay, murakoze namwe namubwiye umunsi mwiza.
Yego, Shangazi Dativa wumvise akabazo ka John muri Finland. Ariko aravuga ati abana b'abahungu murabibigisha nabo bakabimenya. Hama yagarutse no kukandi kabaza ati mubivuga ku bana b'abakobwa, hashitse igihe uyu mwana w'umukobwa akagenda kubakana n'umugabo atabikeneye, reka ndamuhindurikiriza akabazo. Birakunda yuko iyo yamaze kuza iyo myeyo isubira inyuma ku buryo nimba hari ikibazo kibaye akagenda kubaka n'umushinga ntatabikeneye bitazomusamburira ahubwo.
Warumbajije ngo tubyigisha abana b'abahungu, ariko wenda natangiye mbabwira ko impamvu yatumye ntangira kugira inama abana b'abakobwa ni umwana w'umukobwa yageraga mu rugo bitari byatangira no kuvugwa, tutaratangira no kubyigisha no kugira ngo tugasanga abana b'abahungu barabizi, baba bazi umuco, bafite abo bagiye baganira nabo bakababwira bati uyu mukobwa yakoze gutya na gutya bigenda neza. Hanyuma umwana w'umuhungu akaba abizi, wa mukobwa we atabizi, noneho uwo mukobwa yagerayo agasanga umusore yiteguye bya byakunze ko nta mukobwa w'umunyarwanda akazi sarakoze ibyo bintu saratsinyeyo agira agasanga ntabyigeze akora. Rero aho ngaho nta garuko ziba byarigishijwe cyangwa se byarabwiwe abo basore ngo babikunde, ahubwo baba babizi, ahubwo noneho bashaka aba bakobwa batabifite ugasanga n'ikibazo. Ikindi kibazo yambajije uramutse yagiye agasanga biriho atabikunda se bibasha gusubiranya gutyo. Uko ntekereza ndetse n'abantu maze kuganira nabo, nta muntu nta gitsina gabo cyangwa se umwana w'umuhungu ujya bangirire nkuko ngo iyo amushatse agasanga biriho wenda abaye atabikunda birashoboka, ntabwo mbizi. Nta kibazo bimutera kuko nta kintu na kimwe bimubangamiraho. Ikibi ni uko yagenda ngo agasanga atarabikoze akajya kubikora nyuma, wenda bizamufata n'igihe kirekire. Ariko kuba atabikunda byo ntabwo nari nabona, ntabwo nari numva bavuga ko batabikunda.
Hanyuma ntibyigera bisubira inyuma iyo bimaze kuza. Iyo umu
abenshi ni ababikunda, abo maze kuganira nabo nk'uko nakira abantu benshi barabikunda cyane.
Nuko rero Shangazi Dativa turiko turasa nk'abasozera kino kiganiro cyacu cy'uno munsi, tunabashimira ku mwanya mwaduhaye impanuro akajambo mwubwira abantu kuri uyu muco tubiruranisha no kumagara y'umuntu mfasane n'umwigeme n'akahe.
Inama nagira cyane cyane abana b'abakobwa, nkurikije abo ngenda nakira bafite ibibazo cyane cyane abadamu basatse batangije babikora, kuko iyo umudamu aza arimo kurira avuga ati urugo rwanjye rusenyutse mpita mbona no nk'ishusho ndi nk'ukuntu kimeze ku batarabikoze. Wakwakira abangaba ubona benshi bo guhamagara bategereza senyutse bimeze nabi bimeze nabi, umugabo arimo arambwira gutya, bumva ko ari ikibazo kiri rusange. Nagira inama abana b'abakobwa kwegera abantu bakuru bakabagira babizi, batekereza ko babizi bakabagira inama bagakora uyu muti, kuko niba agiye yitegeye ko agiye gushaka umugabo azi ko agiye kugenda neza kubaka bikagenda neza eve yarabizi akabona baratandukanye, akeza akanamubwira ati impamvu dutandukanye ni uko utigeze ukorera uyu muco ni uko utigeze utiyeza. Ntekereza ko aba yarabikoze byamufashe cyane kureba uko yagenda atabifite. Nuko bagerageza kuyikora batabishoboye bakaba bampamagara birashoboka, bagira inama uko bikorwa. Hari abajya bavuga ati twe ko turi wenda mu
murakoze cyane gose dativa mukamana batazira shangaza yego yakoze na Facile Gebeho yegeranije amajwi hamwe na Renier Diego bari kumwe muhinga bw'ivyuma na Didiane nari Diane ni nahaze ku izina rya bagenzi banje ndabashimire ko mwatwumvirije naho ubutaha.